Shonoza, Kulezon Towers, Dimela Sepume South Africa. When do ya baleka? Kulezon Towers, Dimela Sepume South Africa. When do ya baleka? Kulezon Towers, Dimela Sepume South Africa.